the own jay. Send it to be a boy. Over Abashay. A mridu say, I will say a radiant name, and I call a de chie.
The Odyssey and Odyssey.
Did I also see a swab be found a Bible? Say a call a radiant name. Say a dear disray, and I a near dear, a call a radiant. Sabri we say I am not saying it's me why.
It's our kind. They are not just saying that.
What? And I am going to buy.
Where did?
Can be sure ready. Also on 19 hour. Now buy some beshusha mwa every night. Inti onu anka sanya watu. No ma ubi bim free hanko. On fancy sanya bi emra wa brabum. Oma unko wenim.
Tidi amu de buy.
Oma unko wenim. I need that was so Nan so yes, so when you know.
Oh, but found swap.
And your papa will your way a brabble. A one for no money, Musu. Was some so a chair on your mabby briar, dear, and need a fresh year. Yen him sending in a mono, I was so when you know. The sentinel is shrunk out with this old dear bowness. A bumpy jackass of funny producing chain. Yeah, a pair flew a radio. My summer beboying. Drum pie bosses so anchie. Be ya tum. Francis, I a briar brabum. Just a maquinda baby a quiny. Tum me a one year dear see. Ye brawa see yes to him. Ye chief house were yes to him. A jaw 2 minutes in shed the ima. Yes to Christ to demo. Amen. Yet then ya may see. A chessenia and your milk a trust a moa and a goose or a cosso. Answer never quit this young Sukram. If I say a call, 2 Timothy chapter 3, verse 1. Yako Shaho and Sana, I call your dis young Sukram.
2 Timothy chapter 3, verse 1. Now, who ye said, Naa, a di a chimono, mea, a muya ding, beba.
I mean, sure. Or said, Now, who ye? Sa ena e di e chiyo no e mra e muye ti e beba ti sa diya minu miye nu ye huni amuwasemwe e muye ti ye huni ye nanke bianka e tuwa so e bre tinti bi ye se samre we na diye we ye se ene di bese wan ya abase ene di bese se abase se se diye ubi sa ne nano pa e dure nyumra ne price nko ena ena fomso. And your man, a more aye, din. I will choose a moon. And ya buying bean a dear bar. A ya summer, dear sum, I can't train. I was a ye need that hole. Now a sister, ya who say, dear Bible, kind, and no, and a cosso. A mere no more aye, tin. There's a be ya. O Faber, be ya in ye. O Taria, now why? I choose a more a doubt. Enti ye nim se e rade so sana sama kasa onjae obeye ya dum obeboa ye nse enti ene ne ye sua bibia ye besue ye she Luke chapter 18 verse 1 18 verse 1
Na obu wan baby the chresse. If you say nipa bompaye da womre hu.
O si if you say nipa bompaye da omre. Enti mra edru say na yenni wotro mu no enye kasa mre ni o. O kasa eni wafufu besi. O be ka dia eni sa oka. Enti eye empire asa. And my so busy, I dear Betchy, now a cook room, I could dig ya, and him share. When you say, and your man and no toy, and then your sanity. And it shows some my auntie, I say, a dear Yanko wants my cattle. And it do sad time we are. I was say, ya bomb paya, ya bimbrem. And ya cassa, cassa de ya cassa bimbra. Nipa bebre kasa answer a dear someone child, I reach me. Say, ya mom, pie. Ah, ya bro. A dear beer, bro, ya dress. A dear beer, I'm a yet in my head. A man, your mom, cause there was a call. Everybody pet. I reach me. It's right for no more, the two baby, say, ya dear, no more, the money, I could be pass. It's a concrete woman, see, they see what more. Yes, my crazy uncle, my business, go ahead, say, bet me no more, come on, see, they see what more. Chess a young simple Indian dying. Be Pierce Yakasa and Nera dear Samuchi. Say, I was say a bomb paya. Tisay a yenipa, yam pen pie ba. Yam free, I say. Nayan suya say, yam a bomb pie. Yet dear how the quell again. Then Tinasin show how no. A sensing young couple wants some say, oh, you form ma. Tiso be ya. No, no, do buy a young quack, the animal so. And to a more dim quack and number, say it be sana, obey. The chest of a surprise here. There can you need nano or the bay. But my boy, I'm dreaming any enthusiasm. And it's yay, yay, your own pie before. My ain't Cassabi. Then yay, my own pie. Bread, you better say I've been doing young Cassanche Raddy. Young Fanny Raddy didn't bomb pious sana or boy. A ye or how no so a mudruno, a ye freeho. A manioma, a coffin, a new much misses son. And it's young free as ye, na young mom pie, na young shedding young coupon, utumi. Utumi ye a ding in a ye, not me ye so a may young mama, or not me is you free a boom. It is the same crowd which number. Young Kai, such your son, see, and maybe say, Baba. As you do, baby, so no, come what you said. Not a chess, a yawko yam fit as you. And it's a young share, nay, I share a brabo ye, near Nanti ye, near ye own pipe before, nay, to me a day, I call ye name. A man says, I am to me a pa, or see ya mum by a da.
I'm not sure if you're a homophobe. The time for himself.
I feel Kunafo, Obi or Yamubo. So be our nibby.
So, no,
now we need your tannage. We need your verbuano. Or bow rain chain. As I was running on poor ten, engine in Fridia, all sister and sim. The time for himself. The new morning you could have bringing in our old Jeffrey. Baby, on any cruelty, yea, Pamon. Miss Sakura, me who could any be. Or no, yea, Juma, Eddie Sheffie, or any cruel, or the Sheffie. You could walk faster by two months, and no one, or yea, no, the shell of home. And da, Papa, and Yarrow didn't call hospital once I am man. A branch any drew fiano, or say, Pier, and I mean to prove him. I just say, Yabba, I be you of Fanoma, and some old Radine. Ekunafo eni o ma sei etiti ekunafo enti okunani ko owure ya obu aten ho se enka obu aten enchi ni mfri dia alter ta no ana dia alter ti no ensem owure ya mpini ni pa nye ni mbo ade anye na reho enti omuya nafo no
Me so young couple, I mean, very part dear. Now, so Okunai, Kunani, Kunafui, Hamid, Mabuata, Mamma. I want funny Baha or Baha. Dano, Amid,
Ukraine, who is our body. The Atuno, I just sat to Mufuano, and I ready bet me a fan of Swab one. It's the Osori say, Pet, no, I got to rest. Onu so onfa do bia obi nipa nya na mabaka ho Womuano, and to my mea coha, Ache. No, here's a near my ministry, to be Babby Sibo. Now, uncle, a chain so bet me a boa time at China. Or see, there be me means running and go home. Now, I'm ferrini, baby. Now, so some mammy way of Hajj. And to be boa time. Send your person me, Major Amma. I summon you. Send your mammy near Cobba. Now, all Cobba. Now, all Cobba. Now, on Jina, homie. 10 beer or so, Cobia. Papa, and you get to know. And I do all for the crown of my meat to go and some sort of for them. I could have a jam, I mean, cancer. And Radish shared the boots up the way, and they can be actually no me. As a show, send your mammy, dear Nibri, a tata, Nippani, to me a day. If you see,
not a Radish, Muntier or Timufu, not on.
One was a yet, you know, a beno buyan, sadi any timo deno, on ferubia, na on strong young coupon, nippan yan mobo, say, oh dear, radinti, sunny poy or semi chichan, www, on strobia, was it tea? Tea, dear Fidia, aqua waika, say, send your mammy way, or tata me, or semi buatin, or semi dear son, a radinet rain, or do you really aye, a be a man. Se senya wati bia se de na kuma bia nipa ne tata no no oye adwene se obebu ate
na onyankopon se after ne kuas ache onyankopon so oye mu atain enye won awe yi won awu so friend bia
wa hu
enye na adwene wa na
enti na oka bibi wa hadi achira me nu yi obu e benu yi na no ache se se sa papa we mpo. To me, I am not going so be what Tina. And yet, I then or no. Oh, to me, Gia, you suffer an opa, a via, and the other. Oh, no, but you are dear. Oh, been to me, son, and Sasa, who would you mean, dear Rita? Dear Echoes, be over to me, dear, or perceive it to me, Bissano, and it didn't watch Rayan, or say, I'm on Pia Emory, or Bubas watch Rayan. So be how could I a table for me and my figure or yen I just say or be boating and or dear to no so no young coupon so what no boot you just say cra I bear then on to me empty and woman new one yes shinning him and opa and via and the other Obey boy Obey shame yes sorry radiate that's some say. On him send obey you on now, at the ferry, as soon as free social. See a free woman in a. Nay, as soon as I was saying, and you were one hour strong. And in some way, you know what can what and if was on. I bet you, dear. Check, I pimped it to be good. I pimped it to be fat. Then you want me to be more bonifu. I catch you.
Nipa nyina ye.
Se baby wo ho ewe bi wo ho ye ntina ho nya adwuma wo ye adwuma wo so boka wo obo mo adwuma na ye
amen
obo bo wa obo mo adwuma na ye ani ti ye nkoso na ye friend ma ye ntina se ye tina se dia de odi aduro ni ye di esie ni benya ye na mo mse ye ntina se dia aduro ni ntimi ma chichiri so enye bi obo tona the obey piano and to me and no man. The obey answer obey slowly. And it's a young cosso, nay, any young Cassa. To see any young Cassa, you are coming and I have to so can't you and any size of you. Obey didn't you pay away the whole last year, won't you? A bush so many penny now, obey to us almost as yay, own to me. And it's yet shows. Nay, I'm pay. Send me your cup once a month. It's an embrace you woman. You beat me up why? So the why? suffering? Yeah. You say you. say you be a bomb pie in the radity. I will nip a beer or bomb pie radity. The center was a china baby papa, say it be seratia. The young man. My fire, my fire, my fire, my fire, my fire, my fire, waiting, I'm tons of wood, and I'm waiting, and I'm waiting, and I say, oh, I tune me, and so I'm going to be. I'm a and yet they deny your baby, and you need to be a pie, but I say a bomb pie. Oh, be a damn bar, I was so trusted and bomb pie. Now, so a choir was all fast a bomb pie, and then I was all fast. A choir was all fast a bomb pie, and then I was all fast. From a man's son, I'm saying, from the Sadia. And you can say, because I'm ready to see me. It is saying that here, now your dad, I am, now you need at the crowd, I was here, you know, you need a tree, you can't have me as some more. Now you see a city, now you're two animals. So, no, because I say, your mom, Pia, die, Emperor. And so, no, no, because I say, my son, see it. Miss Asu, you did, yeah. Ah, and so, dear. I see you did it. I foresee that the way I will, you know, I answer my swiss. Answer my dear friend. Answer me, say it, yeah. Never be because I need to know, get shed. We are not said the radio. Then she is a bra young who said, was say a bomb pie. Yet not to you. Yes, I am Bob Brian Pet. Nay, I did it. And it did be a mecosuat. Yeah, more bright, but not yet. They say, I just want to say, what Jackie could shun. A new coin so be or tear saw them yen again, say, we shun. What brown one him said, Abra Bono, and fasten yourself. Men, no, I've been saying, me, cross or ask me, see. My son could be infused by a deal, and you be. The cross or is so achy. And it may be in Shira. Eh, who quite saw away in Shira? Now, so be poor while we are, and son and Shira is ready. And we're back at the council. What do you want to start on all this? Said the answer to you. You shall be ready. What shall we do? What choose the moon in our dear? Never was a whole quite sorry, no. Said anybody in our co. Your kind will come number no. Oh, Marco, Nasu, yes, yeah. And then we made Rebecca with the young. No better, I dear, now we you. No better, I won't fast with you. No better, I won't show. Maybe as I see, so have you. Oh, yes, I was in Nipa way, almost recently. Standing power, but a bow boot. No one chin. I think of four ceremony to me one a crack. No one ever been to me. Sabay any part of a cartoon. Well, boa, a dear, dear chin, and no someone in you. If you are or should you nip up a car, you didn't see what you may be mowed. It may be mowed. All your mowed will not sign, you know, won't say. It drew one soa, a hint for no dofa. We say, a no more dear, on consider a hole, or the nassum, and he will be here. It's a prayer with me, pretty. As this hard time, we know, or see it to be your own pipe of home. Young father, your name, empire, your day, a campire, and come. Now, she ain't be some said it was a visa. Witnessing over Bombay, over Sarah, say, and Rabbi Mum, and make you mummy in the debut. Witnessing, and that journey was a sunny power. So I am his happy way, and Rabbi was so coming to jail. Bible says, I'd be a body every day. Oh, say, oh, my. Would you catch a radis, sir? To me a new dino, which is true. Oh, Brenner, and you need for a man who kind. I'm not to me be a fan or so. And yeah, would you own kind of you? Oh, Papa, I return. See, Nipa, which will move really until my more bombay, Papa. But Empire, Papa. The radic for point to baby a coin. The radina send me a worker, a fat, a man, embrem or my brother. I said, Yawa can't fight you, my embrem or a bravo. Yawa can't worry, I'm embrem or a bravo. Obek kind or say, then son, what you are young kind. To be kind in your ma, what can't I say, Nanty? will be free me soon, cause if that we are, say, we are a Christian. I do know, Papa, yeah, a simple way. Sang you will be 2 years, you can't see. So we jarred there or to move. Didn't we at tears you? A jano. Quite best when I would jar and jar. Quite best. Man, never one could have been. I want my jano and never tear. Now give him a home. That will be Cassandra and Sibyl. So, we believe you are a woman. I know what's wrong. Obi ba chichire tia wo na nya twuma na wa komo nti ya dawa sia na komo nti chugo fego ya iwa ya asasi wo ya e dawo yi ani wi ase ya yebu ni yebu ni light na nya light yi obi ba chimi aba ba tra wo chise oni udi komo dia o ye no wo wo and someone can see a pan or about with you. To say, they said, I shared the bizarre Eve question. Questions are all bizarre, you know, only be all by yaw. What's on you? Bibi, a crack, come on, you too. Now, my one, you know. None to say, you're ready, I'm some catching. The movie is so old. And so, and Obi ex-nas market people. Obi san adie. Na wa anto announce ni ti so asa da no obi ti wa tem ankasa. Anu papa ya yeye nkume. Osisa ni ni omagu wa. Na papa bi be jina entuma. Ene ne kasa e wo. Ni kasa wo nkume. Afeli Papa ne sren so sren nka onye ni bibi ma no odidi papa na ka kasa ndi o twa papa ni nyina ha no ayi no bi to ma so no kwesra we odi na tem sana ho ni jino di ti papa no ma me ne kasa ya ano so ni ma to ka o jo ma so odi ni pa tem pa ni be so o ti ase se enene dey twa to a odidi bi pa tem Papa ne dan ani no house so ne station na yet say hey ani say wuti ase ye kwan anu hako papa ne dan ani ti si ho anani ye maami munso nu mi ka say wanyam ne ba ne bu fa so woni yem sa omu dim ri ka so mko hwe papa na pa ne che omu du onu oni ho omu ma ne so omu din du hospital ye say da bi a che say mode ne ko money omu transfer ne ko kese im time a omu koko du ho no na maami na wu nti ya pai ni yem na yeyi ni ba no e ba npo o ho be si ne o ma kete wo o kana o nya asem o nka no kura wo srente so ana wo se so nto so kura wo nya asem na so sa da no e be ye ni da ebi kanishi heya obi e ko bi sa ade bo na nipa kon no ye ye no wa nto o ye ye no ti o wie no o ka kire dia o ben no se o hwe dia no hufu bi a o ko no O can't say I'm saying no, I don't know. Say yeah, I come. It's the young way. I'm from your papa. I've been here already. I'm my young from your papa. I come away. I'm from the sun. My papa. My young cousin, I'm going to go there. Then you will be here. Potto. Yes, I. The child. And you will come to. Now you're the one. I share a bonny phone. Esanse nyankopon ni tumi ni banbo na ma on tumi ma wonche na sɛ wo de nneɔma wɔ anim nyinaa to nkyɛn na ɔno na kyerɛ wo deɛ wɔ sɛ woyɛ deɛ a ɛne ɛtɛm bia wokura wo nsɛm deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɔbɛyɛ o ɛdi wo tam ɔpɛ sɛ ɔpae wapampa mu ɔbɛpae ama woadi kan wowokɔ sɛ ɔbɛpɔnte wo wayi no woamu no sɛ wowokɔ ne hɔ wo ne ne na ɛkɔ ɛno nti yɛmfa yɛ ho ma awurade wɔ kwan sesɛ nim no so na deɛ yɛka no atumi aba mu asae susu ha ɔbɛtumi aboa yɛ ye wo achi nso obema ye baby papa ko ye mo bi edi anu e ye le die e bi die en kam bi e tu mi ye shi en wo bi bi en ti awoso o show abram she ni o ma wona wa sori ni wu ye o yiru wu ye o ban wu ye o kunu wu ye nanso wu se urade ho na sa nioma ne na e ma kwan wo ho ama tumi a odin samone wa busuam area mu adwuma mu market babia ensa etumi ka na sa wo ukita nyankopon samu ya ono ne wan ah omo safo no na bible say na mra wotu no obetom kita nyankopon samu ya ade e ho hia wo se nipa esomu ye e wo asase so daniel hu ade papa wo wo eni ba so share na de papa omu ye nti omu ye omu adwene se o so omu ma daniel jai ne bible ah obo because no obo bra kronkron nti na ne mpae e powerful to mu se akwa we nyira wo nyan nyira ye ne mpae nti e wo se ma ni jai bo wan jai nti wo so share no so na ma mfa mpae e ni akro empire ni ye bosa na nsam aye kanu ene abrabo kronkron na aka bom no tumi ewo mu no enye bi ni tumi ewo papa enti na san kofo ni tumi kasa we obi wo ha yesuma na ontumi nko no ho ampa so oba beto bofo enti she na sum nyankopon e kwan esese wo sum no esa sa wo sum ne sa wo sum ama wo ho ye nsum nyankopon mu obi yɛn so ma sɔfo yɛn so ma deɛ yɛne ne kɔ asɔre na mmom yɛn so ma yɛn kra ɛbɛboa wo ama daakye woakɔ pie baabi papa so werɛ fi ho a ɛmmoa wo ɔ sɛ ɔkyɛke saa deɛ no werɛ fi ho a wobɛsom ne sɛdeɛ wopɛ adeɛ bi a wopɛ bi a wobɛyɛ wobɛyɛ nneɔma no a na de bia ɛkwan ɛda ne mom so kai se unu obi di ako na de ono be kire o se ye no eni kwan se o ya e be bua amen o se bible say time ma ye ye ne bon ye fo no na ye de ye ho e wo tenene ho so obi ka twi wo ya wo ti ase ye ne bon ye fo no na ye de ye ho e wo tenene ho na ye nhwehwe tenene achi kwan na tenene no ho hia ye ani o ma hunu na ye nam no ano na ne hia ye na de na sese ye se ya twe ho ani o ma hunu no na ayi ani o ma hunu no ene tenene no e prepre ye hu se eno akodi achi ase san firi ni o ma bi ho nti ye nante se de wo se ye nante ye ko ye nim yɛn san yɛkyi ɛdwitwa yɛ ne nhwɛ nneɔma bi ɛnyɛ nneɔma bi a ɛbɛba ɛna wobɛsom adeɛ wei deɛ baa metimi deɛ bɛyɛ sɛ nyankopɔn wonim sɛ satan sɛ ɔpereperɛ nti deɛ ɛbɛba no woehwɛ sɛ yɛ adeɛ a ɛmmoa wo a twe ho firi mu na hwɛ sɛ wo mpayɛ ɛnyɛ adwuma ɛbɛyɛ adwuma papa abrabɔ no a wowɔ mu nti no wosusu adeɛ a awurade yɛ ma wompɔ wada no na awurade ntwe no ho biribiaa mu no na wayɛ wadom wɔ sɛ ɔma plane ɔsɛ bofoɔ soma sikaa ho kɔ saa nnipa wei hɔ ɛsiane sɛ ɛmmɔ time wei na ade bɔne asi ampa a ɔno so bɛba nti ɔwo mu ntumi nyɛ dɛn ɛnyɛ deɛ ɔmo ahyehyɛ adeɛ bi wɔ hɔ a ɔmo aka ɔmo de stamp si so omu ni miso omu di wuko duri se yi nansu ujwa ni betu wa rade no omu niti mintu hasoda niti ya nishanu so na yenye umpa ibo fuo ayɛ nante sɛ deɛ Awurade asɛm ɛka ɛno na bɛtumi aboa yɛn ayɛ den nanso ɔno a na ɔbɛtumi agye yɛn nti deɛ ɛwɔ sɛ yɛdwene ho anɔpa awie anadwo ɛne sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ na afei yɛayɛ yɛn ho sɛ apem bɛtɔ bɛnkum na apem dɔ atɔ nifa na yɛne wo a ne yɛde bɛhu abɔ no fo akatusua ɛnti yɛbɛkɔ so ɛne Awurade adi nkita ho na ɔndi yɛn hwammɔ sɛ waboa ebinom pɛn a yɛn nso ɔbɛboa yɛn nti yɛde abrɔbrɔ kronkron ne gyidie ne mpaebɔ ka bɔ mu a yɛwie wodeɛ deɛ nyame asɛm ɛreba wɔ nkyɛn a wotie no di so no hwɛ adeɛ wɛka sɛ ei nyankopɔn so sɛne yɛwɔ yɛ n'adeɛ ɔyɛ awanwadeɛ paa o hwɛ nneɔma sɛneɛ ne nneɔma akɔduri Awurade atumi akye me afiri saa nneɔma yi mu ɔyɛ nyankopɔn
amen
ɔtumi adeɛ nyinaayɛ
amen
megu so ka mengyae ka ɔberɛ a memani nna me ho so na sɛ nnipa aplane atia me afa kwan so agye me sika ɔgye me sika wie so no ɔpɛ sɛ ɔsane so yɛ dɛn akye me ɛka ho nti nyame boa me a meme kɔ repɔto police station ɔ sɛ mone bibi ma ho time abɔ monduru hɔ no ɔmatwɛfoɔ ɔhɔ mu bɛbo mu papa nti modeɛ moa repɔto abi amankɔ na ɛda foforɔ no moakɔ ampa yɛkɔyɛ no deɛ si wɔ hɔ nyankopɔn nko a na wɔn mu de policefoɔ baa wɔn mu bɛkye me no asɛm baako a meba bi taa ka ne sɛ wɔn mu baa sɛdeɛ policefoɔ ne nia mpere sɛdeɛ sista no so saa time na wɔdwane akɔhyɛ dɛm opie yɛ ɛbɛgyina hɔ ɔbɔ charge maame panyin wei ɔbɛgye me sika di hwehwɛ deɛ ɔde abɔ ne car to ɔbɛgye me sika di ɔtwa ntorɔ saa na megyina hɔ na mehwɛ wɔn mu na wɔn nso wɔn mu deɛ yɛrekɔ police station. Kaya yɛde kɔ yɛde sɛ yɛkɔfo m se hwɛ wmfuro na deɛ na meyɛ ne sɛ mepɛnya me nsa se yɛa na mede ahwɛ soro mɛse Awurade wote ase because asɛm menim ho hwee o menim ho hwee wowo mɔmu agye me sika na maba na meba bɛgye adekorɔ nti a wogyee sika no a manya asɛm ɔ sɛ memeyɛ krɔmfoɔ nti mepɛnya me nsa me sɛ Awurade wote ase Awurade wote ase yɛde yɛkɔ hyɛ kaa nom de yɛkɔ police station hɔ yɛkɔɛ no ne yɛde ɔno tena ase a yɛde me sɛ metena ase a nyame adom ɔmbisa me question na ɔmabisa ɔno so question na saa mmerɛ so yɛso yɛfrɛ yɛ policefoɔ ne sɛ yɛaba nkɔɔfoɔ ne hɔ policefoɔ de yɛaba ɔdɔkɔ station ɔdɔkɔ police station nti no ɔmonya smart no ɔmmra nti yɛbisa me question ne yɛbisa sister no question yɛwɔ hɔ a na policefoɔ no baeɛ ɔmobɛɛ no a policefoɔ no bisa m sɛ case ni yamo dia omusi ai sa omu nso kra ye senior exchange we no omusi ai afi questions no causes our ba ko se mon fa we ko shem na mon jai we we wajimi we oniminyansa onim sa hon konkro na kasa ayo ni pa ye de me ko ese en fo no nko na ye njai me afi no afre ni kunu so omu nyina na ye adwuma no bo mazano obeshia yo ho sɛne otuas ka so yɛ den ɛna ɔmokɔ do ankɔfo ɔkrɔ no bɛpem ne saa police station no police fo na ɔmo baayɛ bɛka asɛm ma mene ɔmo si mimi yɛ nyame nipa because saa deɛ no na nipa krɔ no ɔde ayɛ asɔfoɔ bebree nti police ne no kora sia de ne deɛ ɔka kyɛm ne nsɛm ma me osika na hye hwɛ wo yɔnko asɔfo a wagye wɔ mu sika but nyankopɔn gye sika no ma me nti bɛpem nnɛ ɔmo si mi yɛ nyame nipa nti ɔno a biribi yɛ den a ɔba mu a ɛtumi yɛ mmerɛ no yɛhwɛ wɔ no ne yɛnhwɛ ɛhaw no yɛnhwɛ amanneɛ no ɔngya yɛn ɔbɛboa yɛn nti sɛ nneɔma no a ɛkɔ no akye sɛ mpaeɛ ɛne nyankopɔn mu gyidie sɛ ɛnya ne mu gyidie ɛne mpaeɛ a ɔbɛtumi aboa yɛn yɛnhwɛ wɔ no nko ara na yɛmfa nyɛ mpaeɛ yɛngyae kasa wayɛ woadwene sɛ wokɔbɔ mpaeɛ wotie wobi bɔ pono no mu wotae ne ne tena sɛ di nkɔmmɔ ka kyerɛ ne sɛ sɛsɛ sɛneɛ nom ayɛ yi mpaeɛ a na wɔ sɛ yɛbɔ o ɛne yɛwobɛtumi aba ne yɛabɔ ɔse daabi a ma ne nkɔ na bɔ wo mpaeɛ na nyankopɔn atumi ayɛ dɛn aboa wo nti Awurade asɛm aba yɛ nkyɛn ɔse yɛmmɔ mpaeɛ daa yɛ mmerɛ no baby a train. So Temufu, our own swing and coupon, na own bunny pebia. A son said, dear mamma, no, a corner so sanitin, o dear assemble. Or Sancho, what you're saying, or says Uncle Bopunum, someone ya ho ho. Now I down for pa, and my dear Uncle Savona, oh, we are, Nemo, a moa ube bono, and in a beman a beau. It is Shannon so. Some pie and now over Coswabo is so be swatcher ready, and yet Cassawa Bontine, and yet a ye sayna, Unche, Yayaka. I feel if I know ye the old one, I say, oh, there, the old one was a young mom pie. Yes, soon I'm your tassy. O to me, I didn't deny. O Baba Shay, Samuel Wimudie, yet do no ton chaya, and to me ye my, and to ye near home pie before. Now ye genie did say a bom pie. Oni ejamo o da jumudi na mpaya ye boni dey hwesa o ma omu aya
amen
a chisa wa anye ni o so ne de obi a o ya anye ni no mpenasam o se sa ne de mensusu so benya na obibi e ka me kwa akakokoda na ye ni abre ni ye mo na se ye di ani bura bom paye na ye ji urade dia o wa ha so be boye oni e wa pam ya wa de bia o ka ye ho obetumi asesa ye shebre obese saye di no ma bi e koso no obema na tumi akoyi amahe
apa
sorry na katawani na ye mompae yedi kai o kasa cherade ansa na ya babe boye mpae no ka bibi cherade se no ma bi e koso ya mo kasa tia na osie kai boni che no enu kwa foni tini ni so de be che na watie won fi de ntino ene rade nkasa on chu won fi de ntino Diam free bia onyu free Yesu metra wa kuma na watu bi anante sa ya ope watu wa fu woni kwais me ka ka di me chira de me da wase wase ma odi hatum me ma pai ma ka me boni a chio beto sa free Yesu o metra ma kuma mu na ma tumi anante sa da ohwe hwe free me chen na me no wa yonko fa no atumi ayeje tumi a me no wa yonko fa no shem Yes, all by me, I hide in Shiao. Yes, Sudimo, or Hilly, see a woman Bible. Nay, I don't. We Jesus Christ to Demo. Amen.
Amen.
Pacho, Yakunyani flu.
Power, testy. When you're meal to me, I didn't know yet. I didn't know I come and never met you. I didn't let her pay up. I had a call for so many years. Obeye we bi sade eso ade amao enye de mo no erpio ene ti no so tumi ade nyina ye wan kase bitumi bi se mitumi ade nyina ye
da
bi o ye mpini enim pam so umbra manim power Thursday
oja sunsun konkron ni
oja sunsun konkron ni oja beye juma
Yes. and she saw money for the new Mabia, the Shisha, your dear from Ojan and Nam, and Tia, and near DSC, your bumpire, and the Briso, on Concruja, and
And they are boy and some, they are bomb pyre.
Yes,
Chiri, yes, Sino, yes, Yifrua, yes, Sudim, Bowen, some,
pray, Bowen, some of a pyre. What are you mean? What is that? That's what it's about.
Jesus. When you
Jesus. I'm a
I'm coming, sir. Yes,
amen.
Yeah,
bomb fire in Hebrew.
Amen.
Then you call your
Jesus.
Your word was you
and
Ben or Baba, a draw to me, or be a Kutia Bushia, and then your bomb fire, and in Amija, and calling for Crosso. Yes, Sunny Bibia, yes, Christo, your bomb
fire, 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 fire,
I'm sorry. So Yes, I'm a bushel. 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 I'm a bush